Exclusive to Zayd Hype Man.
Ring the bell.
Gangaz.
Say.
Yeah. Wanna kakarunga.
Say. Kukutila kukumba.
I must.
Tia. Music. Boy money can't chulu kama yegi. Nanyu mayenza la nekeki. Biggie money akamona na kamona day. Kachidiho katiteta. Kale kenu kakuli. Kale kenu kachidiho katiteta. Kale kenu kakuli. Kale kenu kachidiho katiteta. Ikaditeta. 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 Kachidiho katiteta.
Usaone cheka chest na mabere. Mbuyo yosula na pute. Biggie money na kauna kudala. Kachilife akana. Akana. Naena akana. Akana. Kachilife akana.
Akurumpe ninzo niza imana day. Emuntu ni mubanda kuitala day. Bize na kukopola size ya mwanei.
Shalua.
Mwekara na makwacha.
Makwacha.
Yotoka mwendanga ya kuchinja.
Kuchinja.
Mafoni mwukotia makwacha.
Makwacha.
Mami mwoni ntuma hipu tujifuifui.
Fuifui.
Hey, mchima huu kweta ndundu.
Dundu.
Aka mwana kachidika ndende.
Ndende.
Babala ku akutwala chungu ndende.
Mundende.
Ikasumbika loo ni bai kamukala.
Kamukala.
Ena kutu hadi mwana walosi.
Walosi.
Hey, mkulu mpushi nkune ni zipu.
Kachwa.
Itikanda na iuto mpi njonku.
Njonku.
Kandi hinyi muhidi na mabofu.
Mabofu.
Boy mwoni kanchulu kama yeli. Nani mayenza la nekeki. Biggie money akamwana na kamwana day. Kachidiho katiteta. Kale kenu kakuli. Kale kenu kachidiho katiteta. Kale kenu kakuli. Kale kenu kachidiho katiteta. Ikaditeta. 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 Kachidiho katiteta.
Usaone cheka chest na mabere. Mbuyo yosula na pute. Biggie money na kauna kudala. Kachilife akana. Akana. Naena akana. Akana. Kachilife akana.
Mulekenda kule kumwana. Fwale kwete oloshe kule mweni shilwanya. Limbichi vanda ma boys iba fwai kwa feyanshi bibamba bakamba. Mwaiche sona mufula kale. Tuvezi wole na 32 ya shani. Apa mafunde ya kanya. Wushene no mwai kwa timule nefyamba. Big money in one sentence. I think na mubuli shafi 5 cents. Inga mwana wandi kumiputule chua. Cheka tundwe chumubambe chua. Echi vanda.
Boy money kantulu kama yeli. Nani mayenza la nekeki. Biggie money akamwana na kamwana day. Kachidiho katiteta. Kale kenu kakuli. Kale kenu kachidiho katiteta. Kale kenu kakuli. Kale kenu kachidiho katiteta. Ikaditeta. 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 Kachidiho katiteta.
Usaone cheka chest na mabere. Mbuyo yosula na pute. Biggie money na kauna kudala. Kachilife akana.
Hey.
Akana.
B.
Naena akana.
Skin building.
Akana.
Listen.
Kachilife akana.
Nimpapa, mwebo mwaka donkela. Kali kusamba mukali cheku sonjela. I'm really telling you she's a little pay. With all the good bills are you ready to pay. I'm saying in danda lekeni kakule. Body na ntwenu lekeni ikule. Ure issue a hand, can I take it or leave it? Ure wawo atoti kena keneni. Yes, we got D.O.P. akana. Oro jonsina yani funungena. Feeling you kwetewe ya bunani. You need the control on your shotogani.
Boy money kantulu kama yeli. Nani mayenza la nekeki. Biggie money akamwana na kamwana day. Kachidiho katiteta. Kale kenu kakuli. Kale kenu kachidiho katiteta. Kale kenu kakuli. Kale kenu kachidiho katiteta. Ikaditeta. 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 Kachidiho katiteta.
Usaone cheka chest na mabere. Mbuyo yosula na pute. Biggie money na kauna kudala. Kachilife akana. Akana. Naena akana. Akana. Kachilife akana.
Wow, made
it. Sini bad.
che notch.
Tia juli mwana gagalo.
Muchitona amfuna kenga nyana ya nyanya. Ile kino atangi skora chida nyanya. Kwenda kumadika kahanja chwai. Shout out to the managers. Big Sam, Big Man Sam Kula, Sam G, Mr. Make It Happen, Jay Biz.
Exclusive to Zayd Hype Mag.